iselesele nenkomo kwesuke sukela endaweni ekude kakhulu ebizwa ngokuthi kusemchaphozini. Kwakukhona isiziba lapho izinkomo zaziphuza khona amanzi uma ilanga selishisa emini. Kulesiziba kwakuhlala amaselesele. Ngolunye usuku umama selesele wathatha abantwana bakhe ababenesonto bezwelwe wababeka emaphethelweni esiziba lapho kwakuphuza izinkomo khona. Umama selesele wahamba wayofunela abantwana bakhe ukudla wabashiya bedlala bodwa abantwana bakhe. Salani ke webantu bami, nibodlala kahle ningalimazani, kusho umama selesele esegxumagxuma elungela ukuhamba. Uhambe kahle mama, usiphathele okumnandi, thina sizodlala kamnandi, sekuphendula abantwana bakaselesele bejabulile. Kwathi lapho umama selesele esehambile, kwaqhamuka inkomo izophuza amanzi. Mo, mo, ubhonsa inkomo isondela esizibeni izophuza amanzi. Abantwana bakamama selesele bethuka kakhulu uma bezwa ukubhonsa kwenkomo. Phela babeqala nokubona isilwane esikhulu ngangenkomo. Bethuka kakhulu bezama ukucasha ngasotshanini yaze yahamba inkomo. Lapho umama selesele esebuyile, abantwana bakhe bavele bakhuluma kanye kanye, sebemtshela ngesilwane esikhulu esifike esizibeni ngesikhathi ehambile. Mama, mama, lapha uhambile kufike isilwane esikhulu kakhulu lapha esizibeni. Thina sethukile we mama. Thina futhi siyesaba we mama, kusho abantwana bakaselesele sebefuna ukukhala. Ningakhali bantu bami, akukho isilwane esikhulu kunami lapha. Hayi mama, siyesaba thina. Isilwane esifike lapha besisikhulu kakhulu, sekusho abantwana bakamama selesele seloku bethukile. Umama selesele wayesezifutha eloku ekhuluma nabantu bakhe. Uf! Uf! Besingaka isilwane bantu bami na. Qha bo mama, besisikhulu kakhulu, waqhubeka wazifutha umama selesele. Uf! Uf! Besingaka isilwane bantu bami na, kubuza umama selesele ephefumula kakhulu ezama ukuba mkhulu. Baphendula abantu bakhe umama bemtshela ukuthi qha isilwane besisikhulu kakhulu. Waphinda futhi umama selesele wadonsa umoya wezama ukuzifutha kakhulu. Uf! Besingaka isilwane bantwana. Qha mama. Uf! Besingaka isilwane bantwana. Abantwana baphendula njalo njalo. Bethi qha bo mama. Waqhubeka umama selesele ezifutha. Awu, kwathi esathi uyezama ukuzifutha, kwavele kwezwakala nje umsindo omkhulu esepamuka edabuka esiswini. Cosu cosu iyaphela.